ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
nuhum dire to ɓoggi jande gafandu haala Mamadou Sama Seku jam ñali sakiraɓe keɗiɓe. Batu kanakoɓe leyde G5 Sahel fuɗɗi hannde to jamina leydi Tchad ngalɗo kawtal waɗɗi e wattu mo mbiyan nafaka guɓal dental haɓtiɓe G5 Sahel na wasi hadde kewal hipnoji. To motti toon no kabaru jaagu e transport e kaña mbiyan trusiyagal dartaki fewi batte wayde ndenagu e wi jamare nde ndennoɓe goytiki laamukoɓe transition ɓe. Ñaw ebola warti kasen ley leydi Guine Conakry ley Mali ɗo mbiyan yo kabaru mo ardiɓe cellal jeeɓaki fay seeɗa. Ministére cellal holti wiide dabareji piyama li poste keri ɗi yalla haybude jahul e garul banggal leydi Mali. Ɗin gondi sembe kabaruji amen hannde kikiri altinere sappo e joyi leru février tan 2021. Bisimilla sakiraɓe. Batu kanakoɓe leyɗe G5 Sahel fuɗɗi altinere hannde to jamina leydi Tchad ko haala muɗum memeta e ley ngal ɗo kawrital balɗe ɗiɗi. Goni sifa keso hum canggol hoore imadara guɓal leydi France Barkan mbiyan sembingol bawɗe golle sollasaɓe leyɗe G5 Sahel e dental golle. Batte caɗele cellal président leydi France yata e nokku o mbiyan nokku batu o. Keɗɗanno keɓani Adama Amadou Haydara e du fastango Ali Sisi.
Ngal ɗo jiidal G5 Sahel ana waɗa wakkati no hippagol djihadiste en ɓe wondi ɓeydade le keri leydi Mali, Burkina Faso e Niger. Ana heɓa lebbi sappo e tati jon horeɓe leyɗe G5 Sahel ɓeydade kanko laamiɗo leydi France ɓe kawrino po wiide ɓe mbeɗodiran juuɗe le haɓo moɓe gondi wadde fewde jihadinkoɓe le lefol sahelngel antirteɓe état islamique au grand sahara. Hitande caggal majjum rafi ndenagu oka ana ɗon fahan. Ɗum e tawede muɗum fuu horeɓe leyɗe G5 Sahel ɓeydade laamiɗo leydi France ka holiti wiide jaabu e keɓa ɗi ka ana moƴƴi. Ɓe koliti wiide jihadinkoɓe sembe muɗum fuɗɗi ɓuytade le nokku o. Fayso ɗiɗo immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi ka gana jeeteɗi e juuɗe yimɓele jooɗiɓe toɓe. Horeɓe leyɗe région o ɓeydade honoraɓe maɓɓe waran micitade do hono ɓe gatta faɓe jokka e immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi ɓuuri fuu e wargol soldatien leydi Tchad kalangol. Hono ɓe garta faɓe gaɗa yallaɓe keɓa almusada jawdi mbawdi daranade saɗɗa feddene du haala muɗum waran haalede le jiidal ngal. Le ngal ɗo jiidal kanko laamiɗo leydi France Emmanuel Macron wara haltana honoraɓe makko gomɓe le fedde G5 Sahel nde ɗati ɗi soldatien France kaɓotoɓe le fedde noddirtene Barkan warta fa nanga. Le wi dunke andanɓe ka waru majjum ka adadu soldatien leydi France kaɓotoɓe le lefol sahelngel ana ɓuuri ujunayyi joyyi e temedere. Oɗo adadu ana wawi ɓuytade.
Ngal ɗo kawrital jamina waɗi tawa ned guɓal ngal ronki hadde hipnoji terusi en ley Mali e leyɗe gon goɗɗe mbiyan sahel ngel. Goto fof e mijo muɗum ley sahal e wuddu ndu dow ko mbiyan ko gulli guɓal ngal bawɗe muɗum e nafaka muɗum hinade deƴƴere ley ngallure e guure lefu leyɗe ɗe. Keɗɗanno keɓani en mbiyan heƴaɓe amen to ñafunki e gawo le sahal le ndi dow fostango Ali Sisi.
Fedde G5 Sahel nde hoore hoɗno wiyama tan soldatien gonduɓe haɓade le lefol sahel ngel. Mi anda fof golle hoɗuɓe gondi wadde. Mi minno fedde G5 Sahel ne joɗinanomo won jogolal garono heɓenede rafi ndenagu gonɗo le lefol sahel ngel ngam min tawikike wiide wona noon ɗum wordi. Fedde G5 Sahel ana wondi wadde immadaraji mawɗi bangal ndenagu jamarde. G5 Sahel minen ka min puɗɗi yeggitidde hoɗɗum woni jaata. Miɗen nana yimɓe ɓe ka ana haala haala majjum. Min mbawa dawde hono no min jiɗiri ga ɗum e tawede muɗum fuu wonko ɓe gondi wadde. G5 Sahel minen ka e juuɗe amen fedde nde wala to ɗum.
Sakiɗo mbawɓe mbiyan humpitare mbiyan hakkude mijoji moon o dow kabaru jo men banggal bembe amen Facebook kaydu Twitter. État d'urgence leydi Mali junnama kasen lebbi jeegom gila ñande sappo e ɗiɗi leru février ley batu CNT. Laamukoɓeɓe no nawtoro ndeɗo dabare gila hippugol jaaninkoɓe dow luttel goto bomako waɗi wattu mbiyen novembre tan 2015. Micitine wiide mbiyen état d'urgence o na yamira haɓitiɓeɓe ɓeydude larugol e ɗum wajibina ɗum ɓoytugol sanne mbiyen yaware kañe ɗum kawrite. Ñande aljumare sappo e ɗiɗi leru février ndu fedde haalanana en mbiyen CNS yeeli yo mbiyen gonɓe e CNTɓe fof ƴewte ɗum mbiyen e ley kawrital ɗum waɗi e ley kawrital dokkaɓe kabaruji to d'accorde maɓɓe toon. Député en hiɓɓe e kañe yimɓe M5 RFP ɗum mbiyen yeeli noon oɗo kabaru o. Fa hande ley kabaru ɗiɗi mbiyen jehen to mottiɗo nelaɓe amen hewɓe goni yalla gollude toon hakke yontere ndeɗo ngallure mbiyen gonɗe ley wuddu leydi Mali na jogui caɗele ley jaagu transport e kañe tursiyagal batte wadi ndenagu e wi yimɓe ngallure nde. Mbiyen jeeliɓe ɗum yo kanankoɓe transition ɓe daro e darɗe mum en. Ndenno keɗɗon kanko Imrana Kilou Maga yo goto e nelaɓe amen to motti toon keɗɗon ko heɓani en du faytango Ali Sisi e sita sidi ɓe
golleji fuuɗi keɓɓe woni e muɗum ɓuytike le laamu mofti no holiti tiri wide yimbel ngombel ngallure ni be koliti wide e be metta sanne ko be mbawa yaade wartude no be jidiri sabi kulol suutede mi mbawa fay lummude mayo go yaade auto bangi hono bajangara
mobti ait
mobti torral kewde li le wolle kandi nangi himbe ko heewi a wawa yewde hakne muti kan seware sa hawre ka ha mobdaji du acci dogde de labidi sanne kullede fuddarke a wawa tabade bajangara a wawa tacude mayo de bodal jenne fe jam jadi don men nani manka marfe bangi village 4
village kan
sabi auto tidalla jamar le region oka ananarda lamu hakuner o daro darne mudum wada imma daraji ti wawi yalla won jogolal mo wawi hebande o do tidalla
nous voulons ki
mede wulite lam question tinna wada imma daraji yalla deejer ana wada ben hani wadde imma daraji be jandida e yimbe lonbe hitebe men andi me haabe me fulbe me bamarabe du en fu e gotun homo fu an hani imma de daro wada ku wawi yalla ne wolde ana timma yalla ko rat ana wada fe won mede ladde be an hani watte ko dum en yalla en jandida
ki sambrus
micito den wiide beydaade hippagol jihadiste en region mopti ona wondi fewde wolde hakkune kreduji dawte kaldal kawral fa heewi fu sinnama hakkune yimbel gondube wadde imadaraji le region o le dubbe tidi ngadum e tawede mudum fu tidala o nyande fu o wondi beydaade de won ko imrana kilu maga heban studio 80 iwde mopti
nyaw ebula warti kasen le leedi gine kuna kri yontere jabbine de tawene fedo e mse hultino wiide men nyaw o timmi fa labi leedi do leedi kirondirdi e meden denno ardibe cellal mali hay bonde sanne kabaru mudun wadi noddango wattangul hakkilo hewra mudun e bi ministre cellal dabariji piyama le kiridi mbien yalla haybude kala natobe leedi mali marka ci daw yo mbien kimin ko nido kabaru yito ministre cellal kedana kum halni sita sidibe do fustan ko sitaw
nahan imadraji kewde wade ko wawa walla yimbeji meden golloobe li doctoroje de yalla benen waabe jabo nyaw antitirtemo e bolango e madraji an han wadede yalla ka malika en lede kedane hakunde mudum ana waawi takinede sanne hitane 2014 ne nyaw e bolan wardo war malga mede meccidi no fa hande e madraji kewdi wadade di ana haani bedede fa hande yalla e heba baabirte o nyaw joni mede wonde wadde e madraji jamma ila sugan yimbeji wadde e madraji hitane 2014 be yimbe me bamata kasin me walla do en heba ba nyaw an habirte be yimbe me bamata kasin me beeda yimbe gobbe yalla be heba ne be habirta ngol nyaw sabde ne ko nyaw onatiga arandre ne kambe wadi imma daraji kewde mudun so dum wadama en wawan habbe nyaw haldede odo
kote ba mu koro mudun e bobno koro woni kako mongo yo yewtere ben jimi e bumi ben ngoni e mudun yo teatri finatawa woto ndidun taguji bondi ko nande mun en ka dum ka non wakati jun o be kote ba o na wondi majude kambar mudun ana hani dum wurtina e wi yimbe ngombe e kote ba be kedan ko ben intala ak bilade fo sango alcisse
Le week-end au chèque Bunta, Karamogo Sisogo, Horejo Mission Culturelle, Le Lamu Segu, Koteba, Futoremu, Yo Martin de Kumpa, Yimbebe Finatawa, Jangindebe, Wadure, Nangon Durgol Hakone Mabe, Yimbel Ngombele Kiriduji di Heavy, Waddedu, Yella Ebekeba Holude Yimbe, Kuleji Mowud, Ngatoji, The Dead Mabe, Beda de Kuleji di Ngondi Wadde, Nyalamafu.
Hitane fuftagal ketal yimbe wuro hawrutan wadde jimi e bum yalla hultinde kuyam mabbe bangal ketal ngal le mum don ko hultete kala ko woni taguji bondi jamare de golleji pankoro basiji e ko nande mun en denno kambe ngadobe dum be nawawi no nyimude goto fuftobe indayi fay goto
yo fa wurtinde o do golle naro majjude diwdele gellede beedade kreduji di mobe ko te baka holiti wiide ana yidi sukabe martine kumpa do tari o do fina tawamo nafamu momnisan maki touré ngado no fijo koteba
koteba o yutan dindirago en hani sukabe famine kabar mudum yalla e mbaw hewde nafa mudum jantade be kala ko wawi latade needi e nadlaku hultimbe dun yo fahani kabaru huncina do hore
le nyaloma hande dati fahi fu wonto nangudi lawol koteba yalla ana heba yottinde batakiji martinobe yimbe kumba e janginoji
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sengare li kabar jamen de yontere mbiyan e biadli e jural meden na to menaka ton holtama wide mbiyan to suka kechel yitama kenyina sapo ina liru fivre le sudu kasu hindu mbiyan sere galle prefe o le hirnage menaka e bi yimbe ton yu hononi kechel ngil fatama ton chagal ko urima ko urgol futi jala mbiyan kala chikita be anata e jure lam to gawton hultama wiide e dow yamirode gouverneur o mangal padembe ngadi larugul mobilaji cakte yonterande e wi landinibe mobilaji jeegom e kaborde sappo e go'o jabbe kewde e kulle godde nangama mbiyon micitene wiide saraji di gouverneur bami fuddi fuddan nyandi sappo jolir fevrier fa go'o leru mars bangal couvre-fe iwde 21h yade 5h du matin antimna nakabaru idi to sigas turno holtama wiide mbiyan be kambe yimbe eglise be mbiyan dossi badi kawrutal to sikaso sanobugu 1 nyande cakite dum wadi kenyan mbiyan kawrutal gal timmi kenyan sapu ina leru fevrier e wi kambe landin be dum gal kawrutal gal balle tati lati ge sababu mbiyan be ngada mijoji do hono hinnade basiji e ko nande mun derno mbiyan kawrutal gal wadi e do yimbe le hewbe chrétien region bamako e sikaso nitimta kabaruji amen hande micitun tan mbawi sati fofu hopitade do bembe amen 3w.studio.org madun noddon viamu 37321 o sari yotere meden magazine